But it's a new thumb once again.
Get so this one in a million.
5, 6, 7, 8.
Andre on the bed.
Oh my God, I don't care what they say. I will do anything for you, for the sake of the cross. I will go, I will do anything for you.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Barigi wacha waone, ni barigi wacha waione. Barigi wacha waone. Oh,
barigi wacha waone, ni barigi wacha waione. Barigi wacha waone.
I pray every day you bless me. You are the God above me. I want them to know you walk with me. I'll tell everyone you love me. You are the God above me. You bless me, Lord, despite my sin. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Barigi wacha waone, ni barigi wacha waione. Barigi wacha waone. Oh,
barigi wacha waone, ni barigi wacha waione. Barigi wacha waone. Bless me, oh my Lord, I will humble, oh my Lord.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Barigi wacha waone, ni barigi wacha waione. Barigi wacha.
Remember where you got it from. www.djericom.com.
It's Jagged Day on the beat.